Mr. Whitey again. Nas, Wakita, I love you, do this once again.
Wagizi mata, mina washa koro boy. Hizi swaga ngumu wala sipo doi. Nilianza mdo mdo wakasema goi goi. Hata marafiki wakasema sito boy. Leo polo wao na wachange kama toy. Kila napochili wana nita big boy. Tila die kama nangu comboy. TNG ndiyo yangu convoy. Tuna make shango buda oi oi oi. Mwenye big bam kama tie bamba ta. Ila usifosi kama mekata. Msediuzi ile kista. Usioneshe unanja. Funga na mitungi subili jumasa.
Leo pesa mingi mingi kwenye bagi. Cheki wana na watoto wanagodagi.
Mambo shwali ya metaradadi. Alongside big daddy. Tuna yuzi mane utasema mafisadi. Yani noma kulia na kushoto kuna tagi.
We use money for the things that we like. Cause we make that bread up. Yeah, we make that bread up. See now we get some bread up. Yeah. Tanyo mi asente za wuze kuhotu mani. No gulangu wajizera. Now if you get that paper, you got to show your paper. Yeah.
Kula bata mpaka fukwa unegele. Tushafuga kucha tunasubilia upele. Mwaga mchele kama tiate tele. Kusu kitu mwagizie wana sele. Jia chie bang na vuweza. Walembo na machizi wamependeza. Wagini wamezima memoli wamepoteza. Maniga kwenye kona na mademu anajipoza. Familia mpaka ko utafanya rotete. Watu muki bila do utafanya debate. Vichi doktor wa mapenzi sinyanyui chuma. Naonga pesa kinya mwezi pisikali suna. Six pack ngumijiwe mlinzi kwenye bar. Wache pesa ya budiwe nana na ikata. Shuzi kubwa kama nyumba beba tia began. Nangowa mchumba kula unyumba sina Ramadhan.
We use money for the things that we like. Cause we make that bread up. Yeah, we make that bread up. See now we get some bread up. Yeah. Tanyu miasente za wuze kuhotu mani no bulangu wajizera. Now if you get that paper, you got to show your paper.
Paper, I want paper, wanna paper, I wanna paper. Paper, make me life so better.
Make my life so sweet.
Paper, paper, paper,
I wanna paper, paper,
paper. Make me life so better.
Sana mkula bangu sanyuka kuni. Singeri kula bibi funguka kuni. Kuni wakala nyonulu siwotuli. Onda mwase tibu kacho nane kumenturia. Kuni paper, kuni paper. Wengu wana, wengu zuta, wengu nonya, dewe weka, money.
Sometimes you drive me crazy.
We use money for the things that we like. Cause we make that bread. Yeah, we make that bread. See now we get some bread. Yeah.
Tanyo mi asente za wuze kuhotu mani. No gulangu wajizera.
Now if you get that paper, you got